download kupitia smokemziki.com.
Alo mama, alo alo, mama Samia. Alo alo, alo mama, alo alo, mama Samia. Alo alo, alo mama, alo alo, mitano tena. Alo alo, alo mama, alo alo, mitano tena. Alo alo, alo mama, alo alo, mama Samia. Alo alo. Mama kapokea simu, mama kapokea, mwe raisi wetu kasema, mama metuambia, vijana, mama pongezi za tuwa mezipokea, kasema tuja kosea kupa ugombea, kidete atasimama nchi kuitetea, na situfanye kazi bila kuzembea. Kamwambia vijana tumekubali,
tunampa mitano tena.
Mama nishe tumekubaliana,
tunampa mitano tena.
Kulima tumekubali,
tunampa mitano tena.
Boda boda tumekubaliana,
tunampa mitano tena.
Alo alo, alo mama we, alo alo, mama Samia.
Alo alo,
alo mama we, alo alo, mama Samia. Alo alo, waje wa mwone
Raisi Mama Samia,
kipenzi cha wanai.
Raisi Mama Samia,
kitapiochi waje wa mwone
Raisi Mama Samia,
kipenzi cha wanai.
Raisi Mama Samia,
ujana waje wa mwone
Raisi Mama Samia.
Mama mzazima
Raisi Mama Samia.
Natana tunafanyaje?
Tunaweka
kwa, tunaweka kwa, tunafanyaje?
Music